Golle simoore nogas e jeetati nden min dadi min nani duni nde wiite ko Malta jeyaabe don be jabburi min kara e siriyagal mawgal nde tawno wonno ko e tobdi kadi en jangno be kubbi foyre be noddi min yo min ngar min gito Paul bofti jowri leddi woni e weddade dum e foyre he nguleki yaltini e majji mboddi ngi sengi e jungu makko nde jeyaabe e nden duundi be ji mboddi ndi ina welti e jungu Paul ngoni e wiyondirde e koy mumen
ina laabi o gorko ko bardo hore ngati kiti makko ngoppataamo o wuro hayso tawi o dadi to geccu
kono Paul ficci mbaroodi ndi e foyre he te dum bonanani dum hay hoondi be cikkano ko ma o but wala ma o yan don e don o may kono den be padi ha boyi te be ji hay Musa ki ngoti o wondani be mbayli miji be ngoni e wiidi ko Allah mawdo den doni biiteedo Publius ina jogino sara don jeyi o jabbi min kaydo o jippaniri min kara e siriyagal hakki balde tati hawri e baba mum Publius ina yani rafi cellal sabu in wonduno e bandu wulndu e boccitel Paul yahito makka turi fawi juudi mum e makka sellenemo e dow dum nyaabe duwendi waddi bene ngari kadi cellina be teddini min teddungal mawgal kadi ndemin njaatande be njomni min kala ko e min poto soklude e dangal amen ciagal lebbi tati min joli e laana gommi ko alaka sandiri mbarka mantode allaaji puneeji di ndabunoko don e duninde min jehi min jetti Sirakis min bari don balde tati min joli don min takki daani geccio ha ragio jango e mum nden hendu worgundu wutti e der balde didi min jetti pisol e der nden saari min tawi don bandiraabe be nyaagi min yo min baddo e mabbi yontere konon min jottori Rom tawi bandiraabe Rom be kebi kabruuji amen te ngari ha jere Appius wandude e jippuli tati ngam jabbaade min nden Paul yiibi yetti Allah kadi yetti ciusal nden min jattimo Rom o rokka jippaade bangi makko kanko e soldat pot rendemo balde tati ciagal mum o noddi mawbe yahude en wonbe Rombe nden be denti o wiibi
bandiraabe ala ko banmi wona leñol gol wona aadaaji taaniraabe men di kono mi jaggaama Yerusalem battaami e juude Roma en be benne nyaawi kam te jidi woppude mi ngati be tawani am hay dalilu goto poddo fawde am mayde kono yahude en be calima mi woppite ko dum addani mi nyaagaade yo nyaaworam bennina to César denne dey ala ko jogi tanimi leñulam gol ko dum wadi nyaagimi yide on bele modde yewtude e mon ngari kabbirami gal do cellalal ko sababude mo Israel en damini o
be mbiyam
min kebani batake gummido yude kaalowo ko faati e ma kadi hay goto e bandiraabe be arani jaytane min walla habri min ko boni ko faati e ma
kono amin jidi kaalana min hundoka e nofru mi joma ngati amin gandi gomu ngu gonda ngu ina sala bang yo bang
be tajeni mo nyalngu nyade hen be ngari e kewal be kawri e makko do jippunde makko do gilu subaka haaki kida o nyalli set na debe laama Allah ngu o monok e sari Musa he e defte anabaabe he ngam etade famno debi kabaru Yesu woni hen gongdinbi sababundi ko halat noko kono be cali gongdindi do be jaltata be paamandiraani e koy mabbe do ala ko Paul beydi hen so wana di do kongudi
ruhu cennido haali gonga de haldire taniraabe mon annabi Isa wi dumen yaato gol leñol mbiya dum ma on nan nantido don tawon pamata ma on dar dartido don tawon jeta ngati gol leñol tutolini be cukki noppi mabbe be mubbi gite mabbe mbele woto gite mabbe jiide woto noppi mabbe nande woto hakkillaaji mabbe pamde woto be tuubde am mi sellinabe nden non ngande den fodore Allah nelda ko be gona yahude en be ben ma kedo
nden Paul haali din konguli yahude en be jahi ina ndokde e koy mumen doole. Paul wadi duubi didi kibbudi e der on galle mo lowno ko do no jabbatono arannobe yewde mo fof ko mo yeena laama allangu ko mo jangani ri ciusal kabaru jeemiraade yeso almasih o taw hay goto hadataamo.